SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
kala wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa talaado bisha Febraayo, ay tahay 6 sanadka 2024. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn: mucaaradka federaalka ayaa lagu wadaa inay ku dhawaaqaan inay taageerayaan canshuur jaridda heerka 3 ee dowladdu ay dhowaan ku dhawaaqday. Safar uu boqor Charles ku iman lahaa dalka Australia sanadkan 2024 ayaa hadda shaki galay kadib markii laga helay xanuunka kansarka. isbeddelkii dowladdu ay ku samaysay canshuur jaridda ayaa hadda waddo cusub ay u bannaanaatay kadib markii mucaaradka federaalka laga dhadhansaday inay taageerayaan iyagoo shuruuda ku xiraya. isbahaysiga ayaa iyagu mar walba dhaleecayn jiray dowladda oo ay ku eedayn jireen inay jabisay ballamihii doorashada waqtiga ay socotay ay qaaday, taasoo ahayd in canshuur jaridan ay sideeda u dayn doonto. Wiil dhallinyaraha ayaa lagu soo oogay dacwad ah dilka haweenay 70 jir ahayd oo mindi lagu dilay, taasoo ka dhacday goob shopping centera oo ku taala gobolka Queensland. Wiil 16 jir ayaa lagu wadaa inuu maxkamadda magaalada Ipswich kasoo muuqdo maanta oo talaada ahayd. qorshe uu booqasho ku imaan lahaa dalkan Australia King Charles sanadkan ayaa hadda shaki ku jira kadib markii laga helay boqorka xanuunka kansarka. aqalka looga taliya boqortooyada ee Buckingham Palace ayaa shaaca ka qaaday in boqorku uu bilaabi doono daaweyn laga daaweynayo xanuunkaasi kansarka, uuna dib u dhigi doono howlihii u qorshaysnaa. boqorka iyo xaaskiisa Queen Camilla ayaa la filayay inay Australia soo booqdaan dhammaadka sanadkan 2024. Matt Canavan oo ah senator ka tirsan xisbiga Nationalka ayaa ugu baaqay dowladda Australia inay iska fogeyso dalka China kadib markii qoraa Australiana Yang Hinchun lagu xukumay dil. Dr. Yang ayay maxkamad China waxa ay ku xukuntay dil aan la fulin doonin, ayna dhici karto in loo beddelo xabsi abad 2 sano kadib. falastiiniyiinta magaalada Rafa ee koonfurta Gaza ayaa ka fakaraya halka ay aadi doonaan iyadoo la filayo in ciidamada Israa'iil halkaasi ay weerar ku soo qaadaan. militariga Israa'iil ayaa ku hanjabaya inay weerari doonaan mintidiinta Hamas ee ku sugan magaaladaasi Rafa oo u dhow xadka Gaza ay la leedahay dalka Masar. goobtaas ayaa ah meel Israa'iil ay hore ugu magacowday aagga ammaanka ah oo shacabkii ka qaxayay goobaha kale ee Gaza ay u qaxayeen. bankiga dhexe ee dalkan Australiana waxa uu lacagaha dulsaarka u daayay inteedii hore oo 4.35%. waa markii ugu horreysay sanadkan ee bankiga dhexe uu shiro. go'aankan ayaa imanaya iyadoo sicir bararka dalku uu si lama filaana aad hoos ugu dhacay. dhanka hawadana, magaalada Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 21, magaalada Sydneyna roobab iyo weliba dabaylo 27, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayaa 67 senti oo lacagta Ameerikanka ah.